IKMZiki.com.
Wana Yanga, Yanga bingwa. Wana NTL, Yanga bingwa.
Kimbiza
Yanga bingwa. Na JCM ye, Yanga bingwa.
Mikono you, na wana yanga mikono you, twendeni mikono you, na wana yanga mikono you.